Dadian is here. Give them acha, acha. Let's go. Inachukwaja. Try anachukwaja kona gazilege. Inachukwaja. Inachukwaja. Try anachukwaja kona gazilege. Oga gazilege oke gazilungwani. Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae Kwa gazielu ngwae Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae I'm Mr. Dian, verse 1 Osetie, achome positive answer Okay. Inenye kwa chine dugo tuzo nuziri Inachukwaja
What?
Ifuonye kama Ineme kwa lia something Pancha baja Investment tobo ni ime na life of the people Na taite kula kubu nukwaja Olu kwa gugwa kwa kwa mbo na achuaja Jaga onye sin chuaja Juese ndi uka na achuaja God of Elijah bwa kukoji eliaja Mekwe Inachukwaja Try anachuaja kona gazilege Inachukwaja Try anachuaja kona gazilege Oga gazilege oke gazielu ngwani Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae Oga gazielu ngwani Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae Obiniwe na gozi kwa nuso mene pepo Netinye smile na the face of his pepo Odili zingo vyeje lieli blue kwenye sinchuaja Man of the people Odogwe jefi wezi occasion
What?
Ama nobya noga bo millions Andoge bukwe go na bullion van Mekwa giveaway for his million fans Odogu mwela wachula jabwa labwa obodo ma ulozu jaja Andema kwa nobata nagama nobata ega no udebwe tata
Let's go!
Inachukwaja Try anachuaja kona gazilege Inachukwaja Inachukwaja Try anachuaja kona gazi Oga gazili ngoke gazielu ngwani Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae Oga gazielu ngwani Pobati ama mfuwae Yena yoli sabu nukwe gono gono gondo Nisi ae nisi umu umuwae So Young King on the beat Come in the young nature
It's Young King on beat
Jaga onyisi nchuaja
Kacha